Jo, nikisha deliver, utaninyaka kwenye inbox. Toa pin lock, imeandikwa bado nipo. Wezako wananipata kama info, na kwenye madam jedala moko ndo intro. Boom shakalaka, my brother kaka wana ujuzi. So nikipiga move chapalapa moko fimbo. Kimbiza wazush paka chaka kamulize dibo. Bado nipo hood kama pasta. Chidi Benz moko na Nicky Young Chenge. Nasaka vichenchi ndogo na nyingi. Nile weekendi koko na binti mtam kama mziki. Ili ningize voko na biti. Yeah, na bado ngumu kama sifa kwenye mchezo. Kiungo nae buni zaidi ya kichwa, hii ni hip hop. Moko tamaduni kama freestyle. Tumesha fika vika bami na sita.
Yeah, unarap tunakamata tarisha. Unarap kwa makali kwenye spita. Bounce back hiri huya. Yeah, yeah. Unarap mic tano matisha. Unarap kambari ya mufisha. TikTok ya kura.
Hey girl, do me a favor. Joe Panda, his baby, do me a favor. No sin it you, okay, ma? Nataka kwa famous. Of course, many new entertainer. Nata for the dough. So na flow, na pasuka kotos, and ani kwepa kana nuka cho. What's the deal, yo? Nicky Pish, Chitty Bench, one incredible. Niggas ain't ready for, you know. Umea timba kwa cheza judo. Wenye vitasa moto, tathano, natoka Pluto. Shoes off, wezi fwata nyanyo, walk or too soft. New boss, nipu kwa ofisi, na mtuko, mfuko. Tuna natoka escrow. Tukipendeza matozo na copy dress code. Mzee wa komesho na komesha. Na chana zote ziwe za special au kushonesha.
Yeah, yeah. Unarap tuna kama takaisha. Unarap kwa makali kwenye speaker. Bounce back hiri huya. Yeah, yeah. Unarap maitano maitisha. Unarap kambali ya mukisha. TikTok ya kuwa.
Yeah. Flashlight, A-list, money, time, pay. Come down, my sabu kwenye seat, never cheat. Hamwezi pima vum vum, nani kweli nina bima. Tuna ride side to side, na guide kitu zima. Mama weka mama zote mimina. Mina aminia, tunatumia, ntajuta ngiwa sina. Tani kumbuka jina, hakuwa nina mashairi. Uwezo na umahiri kwenye vina. Hawajui, hawatubui, hawagundui. Wameficha, wamepoteza sura, zimebaki picha. Rudisha darasa, magarasa, pata lecture kwa maticha. Gundua umeacho, shika kichwa, dan dan dira. Mafia kira, gangsta cheese mwenye sira. Hira, koko mabisho. Funga simba, funga yanga, funga njia. Kamata njiwa, chinja na panga.
Yeah.
Yeah, yeah. Unarap, unakamata tarisha. Unarap, kwa makari kwenye spika. Bounce back, hiri huya. Yeah, yeah. Unarap, maitano, maitisha. Unarap, kambari ya mufisha. TikTok ya kura.
We'll be right back.